adiga ku dhigan boogeyga dheer beerkii oo laabtayda
adaku milan dhiigeyga degay duuxi oo laftayda iftiisha araga dayahayga dayahayga
dayahayga adiga ku dhigan boogeyga dheer beerkii oo laabtayda
adaku milan dhiigeyga degay duuxi oo laftayda iftiisha araga dayahayga dayahayga
ada buye shatayda ada dalanteed ka dhowra dansiye jacayl ka sheeyda
ada tiisa ayahayga ada diiriya naftayda dhaxal u ah u ahwaayahayga
dab u yeeshatayda ada dalanteed ka dhowra dansiye jacayl ka sheeyda
ada ada isa ayahayga ada diiriya naftayda dhaxal u ah u ahwaayahayga
dibkaaguna waa dibkayga.